deeqdinya weliba iyo ku kootiya qaar ka mid ah dadka ku nool dalka banaanshay, weliba iyo hadirtii dadka danyarta ee ku nool degmada Xuduri Xarunta gobolka Bakool, dadkaasi oo ah hano duruufo shalgadaysan haysta degmada Xuduri Xarunta gobolka Bakool, deeqdinya weliba iyo hayte beesa kaashe oo intii la ku guda jiray bilo barakeysan, lanka talgalay in dadkaasi danyarta ee ka afuran dadkii hadirtii deeqdoon, iyo weliba iyona dhinihiisa kumaha nagana dadkii handhiibi deeqdoonna beesada aan. Maadaama iyo hadda ka jiranna xillo adag oo haddana Ramadaan ita walana iyo hunda ayna dadkii sadaqadun basaday
walaalo garabta gura la saara oo xeer gaba baraka gaba ilaahay boos iyo hangali
aamiin ala
walaal xeer gaba la kuwaal walaal la hali xeer sidi oo ka maasiin
walaan jantilaan saani iyo tanga sarseeni may faday intii saddu ku ballaawate dalihaana san waan aratay ma idde udaatte hoba dowey wiil gaabda iyo fadheeda iyo waayan nan daba saaridi guri saaridi ma jar ilaahay si ku toogay oo si ku toogay ma gadee ko antis adduq bilaawad si tabartay oo ay hakamaa mortaano guri ii hoob dadti oo ya lamaalaha
yaan in alla intii muddo isti awar soo jin alla tawela
aamiin
anti shirf gudoon ilaahay noo qabul
aamiin
idii buquna li af adba jirin dusti aan faanka hadii ma ku fikiray wareegday oo dadas
biladii beesa ilaahan diibin ilaahay kaarsiin ku soo ijaab aqmal la ijaab la leeyeen ku sii shan bogol ay siidan shan bogolna walaalay si kara la siin si in baahnaayeen meegan arday aritin way ka samaa oo ilaahay karaan naga hadan arday antina siidan ilaahay aqmal la ijaab la afto ijaab la leeyeen yoon baraka imaag la lahan ku